Foto sappo e jeweenayjum ɗo e nder ɗum foto en ndara en giya annabojo Musa o ƴiwoy diga dow hayre nde Sinai. Ton to o fototiri e Allah laamiɗo ceniɗo hokkimo kiitaji har sappo. Ɗon e nder ɗi kiitaji jomirawo windoyi ɗi e haade kaaƴe. Ɗon um wi'i ta tokku goɗɗo sey Allah laamiɗo ceniɗo hanko tan. Ta sujjidano goɗɗum sey jomirawo ceniɗo hanko tam. Nden iɗon maunina inna e baba ta noddu inde Allah laamiɗo ceniɗo e nder fewre. Nden shiptora e nyalde nde jomirawo ceniɗo, nyalde nde gaɗantamo sujadaku, jogoɗa nde e gikku boɗɗum. Nden maunina inna e baba, nden ta waru, nden ta waɗu sheidaku kalluɗum e dow sakike maɗa ko sheidaku fewre. Nden ta bo waɗu sunyo e dow risku sakike maɗa ko gondiɗɗawo maɗa. Nden deftere ɓeydi wi'uki ayare Allah wi'i ko hokkoye Musa, vindoyi ɗum ha e dow kaƴe, o jippoyo o wara o jangana ɗum yimɓe. Iɗon fa o jippidoyi imajum, o wardi imajum diga dow hayre Sinai har hande har jango. Allah yo yiɗi ɗi'i kiitaji ɗi ɗum inni yimɓe tokkoɓe mo huloɓe mo shulana ɗi toɓe gaɗa goɗɗum sey Allah laamiɗo ceniɗo tan. Ta ɓawo ɗon o bangini hoore mako ta nder inde ɓi ko go oto bajjo Yesu Almasihu. Gam majum leñol chiptoron e kiita Allah. E nder kiita Allah tan heɓata kisdam ndumiɗan ɗan har abada abadin abadan abadan.